najiuliza wa masaki ama obei. Mana jinsi ulivyopendeza ukiwa nami ta enjoy. Hilo umenibamba kiukweli. Please nipe namba oshori. Takuganda kama aruba pori pori. Ona umeniroga. Hilo umenibamba kiukweli. Please nipe namba oshori. Takuganda kama aruba pori pori. Ona umeniroga. Okay, okay, we umeniweza. Ukipiga nitacheza. Umenichongea jenezo, umenizipa, peke yangu sitoweza.
That's why we ni mutu, unanichoma na. That's why we mtutu, unaniroga na. Kwanza una haiba ya kike, haiba ya mke. Na haiba ndo inanifanya nifike. That's why we ni mutu, unanichoma na. That's why we mtutu, unaniroga na. Kwanza una haiba ya kike, haiba ya mke. Na haiba ndo inanifanya nifike.
Excuse me, sunaitwa nani, yeah. I wanna know.
Baby we ni moto, ni moto. Bila hiti we ni mtoko, mtoko. Baby we ni moto, ni moto. Bila hiti we ni mtoko, nitoke na we. Baby we ni moto, ni moto. Bila hiti we ni mtoko, mtoko. Baby we ni moto, ni moto. Bila hiti we ni mtoko, nitoke na we.
Umenizima simu ya kichina. Uondo nilete iwe sharoti na tina. Unipeleke nikajue shina umenipiga ndele.
Nieleze nijue wawapi wewe. Nieleze nijue wawapi wewe.
Aya.
Kwa jinsi ulivyo sexy, sexy, cute. Tafadhali nipe kiti mini city. Ashwea wala sito kusaliti. I no go cheat you, I no go cheat you.
Okay, okay, we umeniweza. Ukipiga nitacheza. Umenichongea jenezo, umenizika, peke yangu sitoweza.
That's why we ni mutu, unanichoma na. That's why we mtutu, unaniroga na. Kwanza una haiba ya kike, haiba ya mke. Na haiba ndo inanifanya nifike. That's why we ni mutu, unanichoma na. That's why we mtutu, unaniroga na. Kwanza una haiba ya kike, haiba ya mke. Na haiba ndo inanifanya nifike.
Excuse me, sunaitwa nani, yeah. I wanna know.
Baby we ni moto, ni moto. Bila hiti we ni mtoko, mtoko. Baby we ni moto, ni moto. Bila hiti we ni mtoko, nitoke na we. Baby we ni moto, ni moto. Bila hiti we ni mtoko, mtoko. Baby we ni moto, ni moto. Bila hiti we ni mtoko, nitoke na we.
Talking away.